Naume munange wankola bubi okumalira ebyange ne sikungula. Obutambuze muulire ku bino byesuubira bannanga bakazi ndagala namunnakiraba nagenda ne nkola pulaani ez'ekibuga engeri ensimbi gye lyangalu konze kanoonye bwe nzikwasiza nzifune nange nasooka neŋŋaana okuwasawasa ne nfunayo omukazi ow'ebbalibbali ng'eno bwe nnoonye omuntu ajyamu asaana ng'olw'omwoyo n'omutima gyensibiddeko konze munnange bwali mukulu kanfubasanga ndi mukwataka akawera mpaza omukazi gwe nnumba namukwakula teri afuna nsimbi naba musiru eyate ku mutego n'ejjuukiriza njote engeri gye yanjagala nambuzabuza ne pulaani ze nakola nazifulula ng'ate n'ensimbi azaagala okusinga nze ono katona nnye abakazi bw'ofunangamu amagezi ageebuulirira agalengera ekijamu n'otokikola weebaze mukama eyakuteekamu akalaba kubanga basinga akagezi ajja luvannyuma omala kola nsobi ne wejjusa nakiyombekedde yansogolamu akalaba neemunya nkuntaka emboozi gye mpitayita ne bwe tubaffe embiiza atanyumiza ng'awera omusajja limuzaalamu omwana nkyagenda kumuwa obugagga bwalifanyumya n'ab'ekika gye bonna talibanyuza ate nga nange ekyo kye nali nsaba obwedda nange kyesira bannange kinzibirako n'ekigali n'entwala okusaba entomo ako ke kakoti akali kankubya embaga omukazi omutunzi w'omwenge mwewuunyiza okunzanya akatemba ne mumatira teyatendekama mumwebazangako yakola bannange ndabye ne munnanga taasa waana mulimba ngwe saako walwa mirembe okumbonya bunyenyo bwotyo kubanga kuziba amaaso nakuwemula naume yakunza nembeera nga gwebaloga munnange yalaba akatebo kanywezeza embeera z'obulamu nazikologa ndowooza mmatire bwanaabaamu ekiramu enyama gye yali ampeeka nga takyagirya n'agaza obutula obwakatunkuma ng'olunnengerako nampandulira amalusu njagala mukama akimbuulireko oba ekireeta ebya n'abaluuto yanvuma ebivuma ebijjuza loolesebo olwo nga nsigala mutima kwerowooleza omuntu azitoye bwana kumwa ne zaali mu bbanka ne nzimalayo omusanyuse senga nazaalayo akaana nandigibaze anti ebyabasajja byebituluma musimbi gwe nayiwa nanzirizaako ekikubiro omuntu eyayina n'emmotoka ey'obwebange n'enjikuba ebbeeyi olwa nnaŋŋanda tewandibadde gwe n'ombonyaabonya alowooza bannange ndabye ne munnanga ndaza waana mulimba gwe ssaako walwa mirembe okweyisa obubi mukwano zinzikweddeko nayagala noonye wanangubira neyetambula nga nsokoleka ennyombo nabe yali anfukamirira bwaganyala kabula akato omukazi anfumye n'emmere nakiyombekedde ng'afuga bubi omwavu bannanga omukazi yandiika omwenge gw'ebita ne mu mutwe akawumbo n'akagwiza Kumara wabwa rugani rewa sebo Narikuka wele kebaba doseka Ediali anda umeri anini andasi Tuba kutuka katibandi tulamie Mbwaya raka manjire chate na ajusa Na yangala kanze pakuselera Bwengenda mugambe koya samu kabyo Kwanza kunyanga munange no kutesa Chemba mkube mike jaruwa ruwa Koko kwaya vana sivira kemi kuku Banange na vene munanga daza Wana umorima Mwesa kwa rwa mirembe Ukumbonya unyanyo utyo Na ume na lugo kwa mbale ngudu Wabula kasita chinso meze zanjize Omu kazi ne wabango mwagaro kufa Takule sanga makano gani waga Newe mucha wakano chusa noteka Mwrabe ya inebi anke wembo na mwona Nobu kako wansilo yone sibufuna Jenadeka makuwa deje manda za sibu Abachala bengaringa zino chemba izemu Ejidi wajikuwa kute musao Kazitazi kwa honga sukumedia bali Kazitoni kiriso kuruza waka Ata kono sako kwa garende ku Na wakoto liwero liye kango genze Nibasa jaba na feba njibenda mie Abono nekero mwembora mbora Na fukira tale jitaka sakwanga Sika zandende kweta mira Eyali ya mumanyi ya mkugamba Ngete mali mwenge tenga kwebali ya kemere Wabula na vyele muna angadasa Wabula